studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kedido studio tamani o da sa yo saki kuma do Ousmane Diko halanton kabaruji gondido di jode men zan de la presse la bamako fili dambele darani en do bogi jande to yaltin go nata binnide na manoje du masiba do lawi ande kesede ana e ko hoji jama fa sanne ministere nantino kabaruji bami dabareji fa na mudun endude itude wonki gidaade warana wadde du masiba do harbaade caldi ana wondi e jangudo libama ko do marshal maduka marti kumpa sabe jabe jadi e becce mun hono basiji puditi hakkunde sema e plateforme badangal kidal handen nen betay handen do gubal fu hayfi gongangal latade sababu fuditinde ya finde ya wara le lefol umangol batumu dum wadi betay hande bamako do fa golleji di kana kade do lay mudun yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah madon e do studio tamani ndiwa minisma ndodi teka helicopter sami alal bara hande le sahal leedi meden donnanobe didon on gonno hen nen hore je minisma hokki tajral kabar mudun yaltinigo nate bilnide na manoje masiba du do lawi ande kesede ana wondi e beedade de hobdi dole fay boyaali hono nyande talataare de wuybe didon warabe batte dupede ila ana nguri bamako do nate mudun nannama e Facebook o kabaru ana hoji jama fa sannen e wi honjotobe yogabe de nate ana mbawi waylitinde hakkilaji yimbe go sukaabe fu go buri bonande be kolliti laamo ana haani hebande o golle jogala pati leydi meden yantu e ley masiba mawka Ismail Alassane Maiga dunke faamu neddaku wonko haalde Assetou Kanté kedena Oumar Waygalo
a partir du moment où ces des images choquantes
so dun tawama yodun nate kulbinide non edun waywodude kutteji kewdi fewde e sukaabe hakkilaji mudun en to landongul haani wadde do yalla laamo ana haani yaltinde do beme ande kesse de nyaloma hande be jewto no be kani derdade darne mabbe na yewe nate godde kasen anto fat sukabe jeedun min e hakkilabe mbay fiide gido dabareji jati mi wiyay honno beme ande de ngorino dun jewtede kan haani yewede hono sukabe ngorino yewe yel hono seriyaji kan yeltinirede do hen faadum haybe faadum feewa faadum haybe yewe no dun feewirta sabi de nate godde kasen anton an bay waddude kutteji kewde sukabe so be jeewi do arwa imminde hakkilaji mabbe hono yirde do nate an bay wakkati fu arde e kohe mabbe fi mawdo so sele jewdi nata godde kasen anto idum way waddude wakkati fu e hakkilaji mudun kutteji goddi idum way wadde du so yimbele gombele nokko o lato yimbele bombe
fanda kabar mudun hono ministere nantino kabaruji andini bami dabareji kesso hono yewtade sariya chapande nay e jago ba bamaka hitande 2000 ka nenno kanko gamer diko gollo le ministere de wonko haadi seka zedi traore kedana Oumar Waygalo
ya la loi 046
sariya wol 046 2000 engol woduno ila ande kesse de kebay sembe leledi ndi gollo sariya wol ila 2000 gol yirwinaka ka engol hollitano wiide yo sariya wol kertangol hono zurne gonde le beme ande de gorino fudi do golle dum buri hejenaade nyaloma handen o hono ande kesse de ngorino haybude do yafa fi sabde yudum wana hala hakkunde yimbele didon tan sa bami misal no Facebook wori kanye Twitter yudum yimbele kewbe neldindirta batakiji nyaloma hande dum pamini jatno dido titalaji ngori ka do landongol woni yudum bemal dokkirgal kabaruji nonna wana miden gonde jewtade dum batu ministre ko wadno ko jabbino ko ebe gonde jewtano dido golleji ngori le ko warata ko min jewan yalla hono min kan yeltinirde le hen dati sabde de so seriana bame wana nyende water tan wana balde didi
kala ko jiddo famitaade podde faydo be meme ande Facebook na Twitter on mbawi do noddude numero ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 Masiba ana wonde jangude bamako nenno endude itude wonki gidaade war hore fa warde e harbaade caldi le fu le yo golleji di ngana hono jaranaadi le galdure mawdo bamako de e le masim binaabe be kanko marshal madu bindo kabaruji do laawi di yabare yaadi e becc mudum keddana Oumar Waygalo
Marcel Madu yonki mako hosi harbed hecci hanken bamako do neddo goto mo annaka fu ko wondi kanyu utti yite fewtude e mako wakande mo wonno bange mobile mako wakande mo na bale su dogotoronde dogotorobe wombe tombe kollitiwide balde mako ana yeso o wadi noddango fewde e yimbele be fe goto foti wi yombiti to ko wada nyaloma hande no ko honjo to wobe kollitiwide wonko jibindiri o do bonanda kanyu golleji mako di cagal mudu yimbele hewbe kollitiwide gidalle ngadama fewde e mudu golle leydi ndi kanko journalist noddirteɗo Salif Jara gollo to Mali acci to wi wonnodube mo le telephone jam hecci hanken so gidimo Ablaye Nyangu journalist goddo kasen o wi wakkande mo wonno majere yimbele noddirto platform anti abana be wi won yimbele pibe mo ton wattu jono hayfi lamibe ndedo majere wiide kani en landini o do golle yimbele lami platform anti abana be collective dum wana gonga andana dum hunde kenen do bomako do yimbele didon wuibe nokku noddirteɗo suguni kura kanyu en cuma ton be do wuibe didon hollitamo wiyede won kesul pamarel do kalisi nelde tetom be jeefaabe gujjay so jamarne nangibe wakande pibe faabe lamini maydinde den tili so cumibe
hon kabar wayde denago waddani wada watto hono masibaji kasan le malido ndeedo yontere fa hewbe keddi hen e wi hon jotobe yogabe ka yo wayde hono laamu fa warde wayde latagol sale le pale yogaje sabani hono jangugol wayde denago o nenno seba hakkille en ka kolliti gollidal hakkunde larma e jama o latima wajibi keddana mamadou samaseku
afp holliti wide beten talatarende jihadin kobe kipo yoyi do d'accord de burdam en jalenul imgad der nokku goddirdo menaka hakke kiloji chapande nay fa hande e lewi mabbe famdi fuf nayon keddike hen ana e mabbe suka goto e nebe hewbe jamma talatarande yimbe le njoyo cikitabe latare jarin kobe masimbinama der hakke gure tati kerondirde e leedi mali to leedi burtuna ton e lewi mangal pade en yo kabar basi imido hakunde yimbe le jiabe der gubal gotal der yontere nde yigare mobilaji larme mali ngabbi du bombore irande hakunde gawo e gosi sollasi goto heddike hen nayon wobbe dun barmi kenyen gabamako ga der lumu sugu kura gondo commune de ton yimbe didon dari non wujude kalisi der gollirde neldugol kalisi lolirde transfert d'argent seda fuji collectivité yimbe len denti fidibe fadde mabbe duppudebe
basiji du puddidi beta hande hakkunde sema e platform nokku takalut do hakkunde mudun e kidal yo kiloji chapantati e joyi gubal fu hayfi gonganga latade sababu dido basiji irdidi nenno joni onon wala fuko heba e famu bangal heddibe henna barmu beka batu honjagol golleji di poccaki fuddi beta hande du bamako do gol honjagol yo gollirgal fa hono jafino waldu ya wara lelefol imo angol hitano fu gal do gollirgal tongal hono torraji gadaadi do laawi di dun doni do laawi lefol gol batane mudun yo hokkude hono no yimbe e jawle mu en basirta torrade kanko Abubakar nomawo o horejo le imo do wonko halde yehiya traore kany mumni sendebu keddena ko mumni sendebu hebani en
e considéré comme pratique anormal
golleji di woda yo di natata e yeddugol sariyaji do ya warta do lawi na sariyaji lugagol mangal pade en do lawi min ka iki e nokkule tati ingoni post contrôle ngaji iruku yuruku ngaji taykitaadi kanyeta dugol na mursa wattu batte lugagol di yo yimbe le kumani be ya warta do lawi kani nyingede yalla kuntane hore ya warta lobbi yimbe le e jawde do lawi ana hani tafu kolite aniyaji ame bangal politikaku kala homo fuddu ana hani dartade kani fabude golleji di le jam e de
dans un contexte sécurisé
jotino kabaruji Mohamed Yusuf Bacili lolli do rasbas nana o jukama lebbi sappo e didi kasu e ujinaji nogay le ko tribunal commune nayobo bamako do darne e saria on sagante mo be kambi ka aniya herike be kolitidu be ndartan ka filite kanko rasbas yo kayfa do honno hon imminde masiba fa warde e wayde rewde habbitibe meden
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sangarte kabaruji region ngaj mer ono walde rewbe muso dambe wale to sigaso anasini du fa debbo sigaso fu heba talkuru mudun dewgal le cercle o ende wondi e famminde kanye mo inde talkidi ile beta e handen nanno yo golle lebbi didi kuubo ko minaji nogay darani be golle o mbi yo golle hono dokowo rewbe bamtare yimbe didon jombe kabarde du gujji kenya ambulance suudu dogotoro tumbutu do lawol tumbutu yaade mambara mawnde mobe ngeli yo nabanno ngel nyawde e liwnotobe mudun sewaare ko heba nande non hono wonobe maggel ka joppama nokkuda hakkunde mudde bambara mawnde kidoji nogay joni woni laabi tati ko gollede region o gujjana mobilaji le lewru wotru ana buri du milliardi jeddi cefa ko conseil regional sigaso kany rom danmark tinini fanda gollidinde ndi jawdi faabat hono demalle mu inde feyaji demamaro luluni ko warta hectare ji chapande jeego e nay kany en nimbugu ko warta hectare ji cebe joyi chapande nay e jeddi gal gollital hono heddoto e wonde fa hitande 2022 moingol laawidi e gollirde hono jula ko fu ana e arno sadde jawdindi hono habdobe français oni wombe gawto ana gondi du e miijade dabareji fa denago hebe hebana yimbe wattu dungu o be baddi e laamuji hakkunde di kenya barkan e ministre masu pami adi hono faabade yimbe fa deno e angaruji dungu di hono kam biblique francophone église protestante fuddi kenya kutiala gal kawrita chapantati e nayobal sisil mudun yo hono fu gurnam la torto lei dam chrétien hak igajo nenna ana bado teme dido suka yude region kay siga segu muti fawarde bamako mo odibe hen yo sukabe église protestante kutiala ke bingol hakilo li yontere hunde e mbaddata yo do kadde de dido kabaruji ke de dal fande yotermane yeso yen tawde jango. See you tomorrow.